Now beats music.
A Holland day. Where?
Easy street needs a machampe. After win to na pop champagne. Nikimalizo tanisho kompe. Mrembo kama vela anaenda chain. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si uwa that's what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. See what that's what we do.
Na nikitokea na kuru, miutokea na crew. Na itaji spana na shinda ni meji screw. Why lie? Na mystery zangu ni true. Na in fact this naifanyia to my crew. Estate gang shima yata wana clue. Kabla mwaka isha hizi levi tututadu. Ini blanda watabongea maju. Niko ma shadas na nipepa juju. So ma rada wezi literate dude. Nikiwa ma wada mi wajibu virude. Mystery Joshua sema baraka. Ni ma demons na fufua. Usi ite talanta na ufishi mi nafanya joki jana matata. Vitu zinaripuka kwa kichwa ni ma papapa pau pau.
Stai kubali unidharao nili dedi ubao. In fact Jime King da kufanya ubao. Wanafuata zetu zetu na tufanyiza kwao. Wakisikia kuna offer wanafika wafao. Ukambani mina zoza wanashindwa ni chao. Na marapa na wakosa walirudingi chao. Kani kibra mina rap utadhani ni town. Kani vela mina set uepuka maclown. Wakidhani mina chizi nilifiat kitambo. Ukishuku ni rahisi karibia ni kuhumble.
Easy street ni za machampe. After win tuna pop champagne. Nikimalizo tanisho kompe. Mrembo kama vela anaenda chain. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si uwa that's what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si uwa that's what we do.
It's a new year na denge ni mwecheche. Pia mahito ananchukia ni mwecheche. Nimebonda maybe kichele ni chekeshe. President Rende Gang mini predeshe. Rasta usi hog sana nitembeze. Na washwaka pili pili ya kikamata jem. Super lini text ati I love you. Skadede nkam text back ati hehehe. Sini funny. Nziza kilia machozi mwakika ndani. My line 1-2-3 naenda kwa gami. So real washajua ni nani. Vitu zinatendeka zinaweza musha deda. Polisi wanatumada nikuwa wamepatiwa tenda. Wako watoto wadogo amna roho. Na jeneze kiwa ndogo ndo wanganzito sana kubeba. East ama west bado mziza na wapenda. Nimeichimba kutoka ni kuweka pienga. Utalipia kuna kitelezi chabure. Vile vile fisi haonagi kondule. Kukatiani mbako watoto warudi shule. Walitusaka wakutupata wakutule. Round lazima pia sisi tukule. Crazy V na skahure.
Easy street ni za machampe. After win tuna pop champagne. Nikimalizo tanisho kompe. Mrembo kama vela anaenda chain. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si uwa that's what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. See who that's what we do.
1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. See who that's what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew.